I Tando lwakho lungibonisa amanga Udala uphethe ismile ehlanisa umhlaba Tando lwakho lungibonisa amanga we Udala uphethe ismile ehlanisa umhlaba Mabe kushela themba lami Obamisa dali wami Mabe kushela themba lami Obamisa dali wami
Sondela sathi shawa amanzi ayageleza wena umuhle veli body yako ibantele shanda pa uyishanda pa awukodwa ntombi yamuqoka kahle uyayisengena I trip yakhe ababa amanzi alover ivoice yangichaza ebusuku sungifonele shanda pa uyishanda pa ngithanda wena wedwa omunye yake go Bakala ngawe mlazi nase soweto 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 I ex yakhe nesokise nama potato Wespondo no Wespondo no Umuhle from Monday kuze kushaye isonto Dali pumpkin yakho into vonto vo Hlala nami
Mabekshela themba lami Obamisa dali wami Mabekshel atsemba lami Obamisa dali wa Angizomemeza igama lakho Wasabela we my love Angizomemeza igama lakho Wasabela we my love Ubosabela 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 Ma, uthando lami lumi ngenhla lokuyibalkoni We, hayibo, we ma Ngizikhala nsuku zonke ma ngingakutholi Thando lami nje Vuthi umlilo namalangabi Kubo bonke wenzo Ngibika uthando wena my love Ma besikhatha dali Asobalaya singabangisani Umoya wami uyojabula Thando lami lumphezulu Tell me now I feel holy I get a control of who and I bang on the back of chest Because I'm a bang tolly When it don't be I'm no dolly Just a list card to ten baby I'm so choose and I'm in two hoes I'm in tall I'm a dog who and no dolly But I'm in time with dolly I'm about to come my way If it's easy or dolly If it's easy come my lako Cause I'm in mess of dolly I'm about to come my way 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 Obamisa dali wami Mabekshela themba lami Obamisa dali wami